Daddy, will you dance in prayer?
Good morning. Yes, I will.
Yes.
Dear Lord in heaven,
Baba yetu Mungu wa mbinguni,
Lord, we come to you today and we pray for the blessings of this congregation.
Tunashukuru kwa baraka ya kusanyiko hili Mungu.
And Lord, we ask that you always be with this congregation and help it to grow and to spread your word as far as it can.
Mungu, tunaomba siku zote uwe na kanisa hili ulijalie likue katika hali ya kiroho jinsi upendavyo wewe.
And Lord, we're so thankful for every blessing that you give to us.
Mungu, tunasema asante kwa baraka zote ulizotupa.
Lord, you offer us the blessing of your Son who is forgiven all of our sins, and we thank you so much for that, God.
Mungu, umetutolea mwanao ambaye ametusamea dhambi zetu. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya hilo.
Lord, there's so much that you give to us that we'll never be able to repay.
Mungu, una mengi uliotupa ambayo sisi hatuwezi kukulipa.
And we ask that you forgive us when we fail to live up to how you would see us.
Mungu, tunaomba utusamee pale tunaposhindwa kuishi kama unavyotaka wewe.
Please be with us through this study and bless it to be true in your sight.
Mungu, tubariki katika darasa hili na liwe sahihi katika upande wako.
And it's in your Son's name we pray, amen.
Katika jina takatifu la mwanao tumeomba, amen.
Okay. Well, we ended last week and we talked about... We had a couple questions that I'd like for us to discuss before we get back into our text. And the first one was, should a Christian fast?
Kuna mambo ambayo tutarudia katika yale tuliyojifunza wiki ile ambayo yatakuwa katika mtihani jinsi maisha ya Mkristo.
Should a Christian fast? And that's the question that I want us to think about, and will first be in Matthew chapter 6.
Katika maswali nililoulizwa wiki ile, je, wa Kristo tunapaswa kufunga? Kufungue Mathayo 6.
In Matthew chapter 6, Jesus is in the middle of what is called the Sermon on the Mount.
Katika Mathayo 6, Yesu anazungumzia hotuba ya mlimani.
And he speaks of initially three different things and how we are supposed to perform these things.
Yesu anazungumzia mambo matatu na jinsi tunavyopaswa kufanya haya mambo.
Now, before we think about these things, it's important for us to remember what time Jesus is saying this and who he is saying it to.
Lazima tuangalie ni wakati gani haya mambo yamesemwa na ni watu gani walioambiwa mambo. Mwalimu anajibu maswali ya wiki iliyopita.
We know that there was the old law that the Jewish people lived under, and then there is the new law that Christians, even us today, live under.
Kuna sheria ya
You still there? Hello?
Okay.
Okay, I got you.
Hello?
I think I've got you now. Are we there?
Yes.
Okay. Christians today live under the new law, which is different than the old law.
Wa Kristo sasa hivi tunaishi katika sheria mpya ambayo ni tofauti na sheria ya zamani.
And because of this, there are different things expected of us today than were expected of us back then.
Na kwa sababu ya hilo, kuna mambo ambayo leo hii sisi tunapaswa kuyafanya tofauti na yale ya zamani.
Under the Jewish law, there were many things that were required of the Israelites, such as sacrifices, fasting, different feasting, these kind of things.
katika sheria ya agano la kale ya Wayahudi kuna mambo mengi tumesikia, kwa mfano kutoa dhabihu, kutoa sadaka na kufunga na mambo tofauti tofauti.
Under the new law, the focus becomes a little bit different, and we're required to worship and to sing and to pray and to do these other things.
Lakini katika sheria mpya tunatakiwa tuimbe, tuombe na tusali na mambo mengineyo.
Now, back to Matthew chapter 6. At this point, Jesus is speaking to a group of Jewish people.
Sasa katika Mathayo 6, Yesu anaongea katika kundi la Wayahudi.
At this point, the new law has not yet been established, so he's speaking to people who are living under the old law.
Sasa katika kipindi hiki, ya sheria ya agano jipya ilikuwa bado haijaanza, anazungumza na watu waliokuwa chini ya sheria ya agano la kale.
And in Matthew chapter 6, he's teaching them and he's telling them, when you give, make sure you do it in a certain way.
Katika Mathayo 6 anawafundisha, mtoapo toeni katika hali ya usahihi.
And then beginning in verse 5, he starts teaching them, and when you pray, do it in this certain way.
Na katika kuanzia mstari wa 5 anawaambia msalipo mfanye namna hii.
And then we get to the couple of verses that we want to talk about, and that's verses 16 through 18.
Sasa tutaenda katika mistari inayofuata, mstari wa 16 na 18 nataka tuzungumzie.
And Gasper, you can have somebody read Matthew 6, verses 16 through 18, if that's all right.
Amen. Mathayo 6, 16 mpaka 18.
Okay. In these three verses here, Jesus is telling the people that are listening to him how they are supposed to fast.
Katika mistari hii mitatu, Yesu anawaambia wanafunzi wake jinsi wapasavyo kufunga.
And he's teaching them that when you fast, make sure you're doing it in such a way that people don't know that you're doing it.
Anawaambia mnapofunga fungeni lakini watu wasijue kwamba mmefunga.
He says hypocrites fast and then they make themselves look very painful so that everyone will know that they're fasting.
Wanafiki walikuwa wakifunga wanafanya kwamba wamejifunga sana ili watu waone.
He says hypocrites do it this way, but this is not the way that you're supposed to fast.
Akawaambia wanafiki wanafanya namna hii lakini nyinyi hamtaki kufanya hivyo.
When you're fasting, he says in verse 17, anoint your head and wash your face.
Anasema katika mstari wa 17, wewe ukifunga, Paka mafuta, alafu osha uso wako.
And I think what he's trying to say here is, when you're fasting, make sure that you don't look like you're in pain. And make sure you don't look like you're fasting, so that's the reason you're doing it.
Hapa anachoonesha, anaonesha kwamba ukifunga, usijioneshe kwamba umefunga, wala ukifunga, usionyeshe kwamba uko katika ile hali ya kujisikia njaa.
And the whole point that he tries to make here in verse 18 is that your fasting may not be seen by others, but by the Father.
Katika mstari wa 18 anasema kufunga kwako kusionekane na watu.
That's the point that he tries to make here. And so what I want us to take away from Matthew 6 is, when you're fasting, it must be done in private.
Ninachotaka kuambia katika sura hii ya 6, unapofunga iwe ni siri yako binafsi.
So this explains to us how we're supposed to fast. When you're going to fast, this... When you're going to fast, this is how you're going to do it here in Matthew chapter 6.
Unapofunga, angalia hapa Mathayo 6 inasema nini?
But the real question that we had was not how do you fast, but are you supposed to fast under the new law?
Lakini swali letu lilikuwa je, jinsi gani ya kufunga? Swali letu lilikuwa tunatakiwa tufunge katika agano jipya?
I think this question, should we fast? I think this question could be better addressed over in Matthew chapter 9.
Swali hili enda kujibiwa katika Mathayo sura ya 9.
So if we flip over to Matthew chapter 9, we have some people that come to Jesus and ask him, why are your followers not fasting?
Katika Mathayo 6:9, kuna watu walimfuata Yesu wakamwambia, mbona wanafunzi wako hawafungi?
Now, Jesus answers this question, why are the Pharisees fasting and not my disciples? He answers this question really in two different parts.
Yesu akawajibu, mbona mafarisayo wanafunga na wao si wanafunzi wangu? Hapo kuna sehemu mbili.
In these two different parts are in verse 15 and then in verses 16 and 17.
Hizi sehemu mbili ziko katika mstari ule wa 15, 16 na 17.
Gasper, you can have somebody read Matthew 9, verses 14 and 15.
Utasoma pale Mathayo 9, mstari wa Gideon, mstari wa 14 na 15.
Unasoma kama isipokuwa wakati ule wanafunzi wake Yohana wakamwendea wakasema, kwa nini sisi na mafarisayo wafunga bali wanafunzi wako hawafungi? Yesu akawaambia, walioalikwa harusini wangewezaje kuomboleza muda bwana harusi akiwapo pamoja nao? Lakini siku zitakuja watakapoondolewa bwana harusi.
Okay.
All right. So here, the disciples of John ask Jesus, and they say, the Pharisees are fasting, but your disciples are not. Why is this so?
Wanafunzi wa Yohana wanamuuliza Yesu, mafarisayo wanafunga, lakini wanafunzi wako wewe, mbona hawafungi?
He says, why is this the case that your disciples are not fasting? And Jesus begins his answer in verse 15.
Walipomuuliza kwa nini wanafunzi wako hawafungi, Yesu alijibu kuanzia mstari ule wa 15.
And he says, can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them?
Akawauliza, hivi watu walioko katika sherehe ya harusi wanaweza kufunga wakati bwana harusi akiwa pale?
So obviously, Jesus is comparing himself here to the bridegroom.
Hapa, Yesu anajilinganisha yeye ndiyo bwana harusi.
And his disciples and his followers and Christians are being compared to wedding guests.
Alafu Wakristo pamoja na wanafunzi wake wanalinganishwa na watu waliohudhuria kwenye nini? Kwenye harusi.
So as long as Jesus was here with his disciples, he's telling them that there is no reason for his followers to fast.
Kwa hiyo wakati ule Yesu alipokuwa pamoja na wanafunzi wake, aliwaambia hakuna sababu ya hao wanafunzi kufunga.
There's no reason for a wedding guest to mourn as long as the bridegroom is there, and there's no reason for an apostle to mourn as long as Jesus is there.
Kwa hiyo hakuna sababu ya watu kufunga wakati bwana harusi akiwa pale, ikimaanisha kulikuwa hakuna sababu ya wale mitume kufunga wakati wakiwa na Yesu.
So something that I get from verse 15 here, we've already gotten from Matthew 6 how we're supposed to do it. It's supposed to be a private thing. And in verse 15, we get that it must have a purpose. There must be a reason.
Mstari wa kitu nilichokipata hapa katika mstari wa 15 ni kwamba kufunga inatakiwa kwa siri. Sasa kufunga lazima uwe na kusudi, uwe na sababu ya wewe unafunga, ya kufungia.
So what Jesus says here is there are occasions where there is no need to fast.
Maana Yesu anasema hapa bwana harusi akiwepo hamna sababu ya kufunga.
And these times when we should fast will come after he is gone.
Sasa inaonesha hapa kwamba kufunga kutakuja baada ya Yesu bila akiondoka, basi wao walipaswa kufunga.
But there must be some sort of reason. There must be something that we need to accomplish by our fasting.
Lakini lazima pawe na sababu, lazima pawe na kitu ambacho mnataka kufanya ndipo mnafunga.
I think about occasions that might lead us to want to do something like this, and I remember many occasions in the Bible where somebody is sad and they're mourning and they want to fast to focus themselves on Jesus and on God.
Kuna mifano mingi iliyopo katika Biblia, watu pale wanapokuwa na masikitiko, wanapokuwa na jambo fulani linalowasumbua, ndipo wanapaswa kufunga.
I think later in the scriptures, in the book of Acts in chapter 13, we see the Christians and the disciples, they're praying and fasting before they make big decisions.
Wanafunzi, tukisoma katika Matendo ya Mitume 13, utaona wanafunzi wakati Petro akiwa magereza, walifunga kwanza kabla hawajatoa uamuzi wafanye nini.
There's many different occasions where people do this, but it's always in connection with trying to make a big decision or trying to refocus their minds or making sure that they're spiritually healthy.
Yani mara nyingi wanaamua kufunga ili wasitumie akili zao wenyewe bali roho awasaidie kutambua uamuzi wa ile wanalotaka kufanya.
So we've got two things about fasting now that we know. We know that it must be done in private when it's done, and then we also know that there must be a reason for it to be done.
Sasa tumepata mambo mawili katika kufunga. Kwanza, kufunga iwe ni siri yako binafsi. Pili, kufunga kuwe na sababu ambayo unataka wewe kufungia.
Now the third and the final property, if you will, of fasting that we're going to look at comes from verses 16 and 17.
Sasa, na sababu ya tatu, tutaiangalia katika mstari wa 16 na 17 wa kitabu kile cha Mathayo.
And if you want to, you can have somebody read Matthew 9, verses 16 and 17.
Mmoja atusome. 16 na 17. Amen.
Tena mtu wako usiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana.
Maana sura ya 9. Sura ya 9 mstari wa 16 na 17.
cha mvua mpya katika basi kuukuu, maana kile kilichotiwa kuondoa kipande cha vile basi na pale palipo gala watu na wakili divai pia katika viba vikuukuu, na kama wakitia vile viviba kupasuka kupasuka, divai ikamwagika na viviba vikaharibika, bali kupitia divai pia katika viviba vipya vikahifadhika.
Right. So here in these two verses, Jesus is continuing his answer.
Hapa katika mistari miwili, Yesu anaendelea na majibu yake.
And Jesus says that he makes two different comparisons, and he says, no one takes a piece of unshrunken cloth, a new cloth, and sews it into an old garment.
Yesu anasema huwezi kuchukua kitambaa kipya ukashona kwenye nguo ukaweka kiraka kwenye nguo iliyochakaa, au nguo iliyochakaa ukachukua ukaweka kiraka kwenye nguo mpya.
And he also makes the comparison and says, no one takes new wine and puts it into old wineskins.
Akasema pia huwezi kuchukua divai mpya ukaweka kwenye mtungi uliochakaa.
So he says, if you have new wine, you must put it into new wineskins.
Anasema ukiwa na divai mpya lazima uweke kwenye mtungi mpya.
Now the real comparison here is between the old law and the new law and the things associated with each.
Sasa hapa analinganisha sheria ya agano la kale na sheria ya agano jipya.
The old law had certain things that came with the old law, and we've already talked about these, the sacrifices, the feasting, these sorts of things.
Sheria ya agano la kale ilikuwa na vitu kama kutoa dhabihu, sadaka za kuteketezwa na vitu kama hivyo.
Now the new law has different things that are associated with it that aren't associated with the old law.
Lakini sheria ya agano jipya ina vitu vipya pia ambavyo haviwezi kulinganishwa na vitu vya agano la kale.
So what he's saying here is right after he answers this question about fasting, fasting is originally associated with the old law. And he's saying, don't pull all these things from the old law and put them into the new law.
Sasa, kufunga ni sheria iliyokuwepo katika agano la kale. Sasa anasema, msichukue vitu vya sheria ya vitu vya kale mkataka kuingiza katika sheria mpya.
He says, don't take sacrifices and pull them from the old law and try to do them under this new law that I'm instantiating.
Msichukue sadaka ya dhabihu ya agano la kale mkataka kuingiza katika sadaka za agano jipya.
Don't take these different feasts that you're supposed to take part in the old law and move them over into the new law.
Msichukue mambo ya dhabihu, sadaka ya dhabihu katika agano la kale mkataka kuingiza katika agano jipya.
And likewise, don't take this fasting that is required under the old law and come and try to make it required under the new law.
Msichukue jinsi ya kufunga katika agano la kale mkataka kuingiza jinsi ya kufunga katika agano jipya.
He's saying there was a purpose for this under the old law, but there's not necessarily a specific required purpose for this under the new law.
Ilikuwa kufunga kuna makusudi katika agano la kale, lakini kusudi lake silisikia likaingia katika kufunga kwa agano jipya.
So here I have my third property or definition of fasting, and it's that it's not a required public act.
Yani, jambo la kufunga isiwepo kwamba ni sheria ya kila mtu.
This is something that is very personal to each specific person.
Hili ni jambo la binafsi ya mtu anapoamua yeye anapotaka kufanya.
So I believe that there are three things that we can know about fasting from these three passages.
Sasa kutokana na mistari hii kuna mambo matatu tunaweza tukayajua.
The first one we just found out about is that it's not required like it was in the old law.
Jambo la kwanza, kufunga huku tunapopaswa kufunga, kufunga sisi, sio kama ilivyotakiwa katika agano la kale.
We don't see anywhere where Jesus or the Holy Spirit tells us to fast on a certain day or for a certain amount of time.
Hatuoni popote katika Biblia Yesu ama Roho Mtakatifu anasema mfunge mara ngapi kwa mwaka au siku gani na siku gani. Hiyo hakuna kwenye Biblia.
We're never told specific times or places that we are to fast.
Hatujaambiwa saa fulani mfunge au mahali fulani muende huko mkafunge.
But verse 15 tells us that there may be occasions where we need to.
Lakini mstari wa 15 inatuambia kama kuna tatizo, kama kuna sababu, tunapaswa kufanya hivyo.
There may be situations in life where fasting will help you.
Pengine kuna tatizo lolote katika maisha, kufunga utakusaidia.
And then in Matthew chapter 6, the first thing that we looked at tells us that when you decide to do these things, make sure they're done in private for God.
Mstari wa sura ya 6 inatuambia kwamba endapo utaamua kufunga, iwe siri yako na nani? Na Mungu.
So this topic of fasting is one that's not addressed very much in the scriptures. But I think Jesus addresses it enough here in Matthew for us to understand its purpose.
Yesu anatuelewesha kwamba kufunga ni lazima kuwe na kusudi maalum.
Now, are there any questions? I can't remember who asked this question about fasting, but is this a good enough answer?
Mwalimu anasema hamkumbuki nani aliyeuliza lile swali. Lakini je, ili jibu mmelielewa? Yes, we understand what you mean.
Okay, great, great. Well, this is an excellent topic, and it's definitely something that we need to be thinking about, and I'm glad it was asked.
Our brother Moses here said that.
I'm sorry?
Our brother Moses here said that he's the one to ask that question, but he understands.
Okay, well, I'm glad it worked out. Thank you. Okay, well, now let's go back to 2 Peter, and let's get back into our study here. We don't have a whole lot of time left, but we have enough to get through a few verses. And we're going to pick back up with verse 7 in the very beginning, or the very end of verse 6, rather.
Excuse me, please.
Yes.
Can you repeat again?
Yes. We're going to pick back up in 2 Peter chapter 1 and verse 6.
Tutaenda pale katika Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 6.
And so remember here what Peter is doing. He's going through and he's telling us some things that we need to add to our faith.
Hapa kumbuke usiache kuandika kwamba Petro anatuambia vitu tunapopaswa kuongeza katika imani yetu.
And he's listed several things that we've already talked about, and we're not going to go back into these. But right at the end of verse 6, he says, add to your steadfastness godliness.
Katika mstari wa 6, anamalizia kwa kusema, ongezeni katika saburi yenu utaua.
And we had a question last week about godliness, and can we go a little bit more into that? And I think we need to, so let's talk about that for just a minute.
Wiki iliyopita tulikuwa na swali utaua ni nini? Hebu ngoja niongelee kwa kifupi hiki kitu.
Godliness is a topic or a word that is used several times throughout the New Testament, but it's never really defined or explained.
Neno utauwa limetumiwa sana katika Agano Jipya, lakini halijafafanuliwa kwamba maana yake ni nini, ila limetumiwa.
If we look back in scriptures and in several of Paul's letters, he actually uses this word and says, "This is the reason I'm writing to you, so you can obtain godliness or be godly."
Lakini tukiangalia katika waraka nyingi za Paulo, utaona ametumia ili neno kwa sababu hii ninawaandikia haya ili mpate kuwa watauwa.
So Paul speaks of godliness, Jesus speaks of godliness, Peter speaks of godliness. Many people throughout scriptures mention godliness or being godly.
Petro, Paulo amezungumzia bali ya utauwa, Yesu akazungumzia bali ya utauwa. Petro akazungumzia habari ya utauwa. Watu wengi wamezungumzia habari ya utauwa.
Many people are speaking about this, and that means that it's a very important topic that we need to think about.
Sasa kama watu wengi wamezungumzia kuhusu hili, inaonekana ni jambo la muhimu, tunapaswa kulizungumzia na kuliangalia.
Now this aspect of being godliness is something that we're working to obtain. It's something that we're constantly trying to acquire.
Neno hili la utauwa inaonekana ni kitu ambacho kinahitajika, ni kitu ambacho unapaswa kukipata.
As we grow in our spirituality and we increase in some of these Christian qualities and our faith strengthens, we come closer and closer to obtaining this godliness.
Tunapozidi kukua katika Ukristo na imani yetu inapozidi kuongezeka, hiyo inatufanya sisi tusogelee huu utauwa.
So, in many studies that I've done, I believe that godliness is not only actions, things that we are doing, but it also includes the motivation behind why we're doing it.
Hili neno utauwa, katika darasa nyingi mimi nililojifunza, haimaanishi vitendo tu, bali inaambatana na tabia.
So, the quality of godliness is not just doing the right things and partaking in the correct acts of worship and the things that Jesus asks of us, but it's also doing them for the right reason.
Neno hili utauwa haisiyo ile hali tu ya kutenda mambo ya Mungu na kufanya mambo ya haki, bali pia uifanye katika njia iliyo sahihi.
And I believe that the reasons that come with godliness, the reasons that we do all of these things, I think we can really boil them down to two different reasons.
Sababu mbili ya sisi kufanya haya mambo yanayotupatia utauwa, tunaweza tukafanya kwa sababu mbili.
I think that we do all of these things and we want to be a Christian because of our love and our devotion for God.
Tunapaswa kuwa watauwa kwa sababu ya jinsi sisi tunavyompenda Mungu.
And also I think that we do these things not only because of our devotion for God, but also because of our respect and our reverence for who He is.
Na sio tu malengo yetu kwa Mungu, bali pia kumheshimu na kumtii Mungu ni nani.
So I'm going to attempt to define this word, and that's something that's not done in Scripture.
Nitaenda kumionyesha kitu ambacho kinawandana na neno hili.
But based on the verses that the word is used in and the context of these verses, I'm going to say that godliness is a devotion for God that leads to acting upon your faith.
Sasa, hili neno utauwa ni lengo ambalo linakupeleka nalo kumsogelea Mungu zaidi sana katika hali ya kumtii.
It's performing the duties that are required of a Christian because of your love and your respect for God.
matendo yale yanayostahili wewe kama Mkristo mbele za Mungu.
Okay, is this a sufficient answer for godliness?
Mwalimu anauliza. Anawauliza wote, je, mmeelewa kidogo maana ya utauwa?
I can't remember who asked the question.
Mwalimu anasema mkumbuki nani aliuliza hilo swali. Nani aliuliza? Okay, let us continue.
Okay, all right. Godliness, now in verse 7 it says, add to your godliness brotherly affection.
Katika mstari wa saba, anasema katika utauwa wenu, ongezeni udugu.
Now this brotherly affection is something, it's an attitude and a behavior that we have toward other people.
Upendano wa kindugu ni matendo na tabia tunayopaswa kufanya kwa watu wengine.
So if we're adding this to godliness, then what Peter's saying is, if we're going to be godly, then we must treat those people around us the same way that we would treat our brother.
Sasa, anasema, ili tuweze kuwa watauwa, hawa watu tunaoishi nao jirani jirani, lazima tuwaoneshe katika tabia na vitendo, kama tunavyotendea ndugu zetu.
Think about the way that you would treat your brother, and not just your family brother, but your Christian brother. How would you treat that person?
Sasa, kama mtu sio ndugu yako katika Bwana, bali ni ndugu yako katika kimwili, utamsaidiaje mtu huyo?
Now, the way that we treat people inside the church is more than likely different than the way that we treat everybody else.
Jinsi tunavyowatendea ndugu zetu walioko ndani ya kanisa ni tofauti kidogo na jinsi tunavyowatendea watu walioko nje ya kanisa.
Now, this should not be the case. Peter says for us to increase our brotherly affection toward everyone.
Hii haijalishi. Petro amesema upendano wa ndugu na udumu kwa kila mmoja.
He says to, by increasing your brotherly affection, he's saying be kind to other people. Do good to other people. If someone is out in the city or in the country and they need your help, treat them as you would treat your brother and try to help them.
Amesema uwe mpole na uwe na upendo kwa watu wote. Kama kuna ndugu ambaye yuko nje, msaidie kama unavyomsaidia ndugu yako aliyeko ndani.
It says help these people around him. Now, at the end of verse 7, he continues on and he says, increase your brotherly affection with love.
Anasema katika mwisho wa mstari wa 7, ongezeni utauwa wenu upendano wa ndugu, uzidishe upendo.
Now this is a topic that we could quite literally spend years discussing. We're not going to take the time to really go into a discussion of love, but we'll make two quick points here. Number one, I want us to remember that love is not a feeling that we have for someone else. Love is an action of things that we do for someone else.
Lazima tujue kwamba upendo sio kitu tunaofikiria kwa mtu, bali upendo ni kitendo unaotenda kwa mtu.
Just telling someone and speaking to someone that you love them doesn't make it true. You must act love.
Kumwambia mtu ninakupenda, hiyo haijalishi, bali inatakiwa utende.
Love allows us to act a certain way towards someone else.
Upendo unatujulisha, unatuwezesha sisi kuwatendea watu wengine.
As an example, if I were to say I love God, but I did not follow His commandments, do I really love Him?
Mwalimu ananiuliza swali, hivi nikisema kwamba ninampenda Mungu lakini sifati sheria zake, je, ni kweli ninampenda? No.
If I am to say that I love my father, but then I disobey his commands and I dishonor him in many different ways, do I love my father?
Mwalimu anamuuliza, je, kama ninasema ninampenda baba yangu, lakini maagizo yake na sheria yake yote anayenipa mimi sitii na ninamchukia, je, ninampenda? No.
In the same way, Peter is saying to us here, add to your brotherly affection. Not only treat everyone around you well and help them, but truly love them.
Anasema katika hawa ndugu wanayozunguka, upendano wa ndugu uzidi. Lakini zaidi sana, zidisheni upendo.
Because this love is really going to change many things about our relationships with everybody in this world.
Mtakapokuwa na upendo, mtabadilisha maisha yenu na kila mtu aliyoko ulimwenguni.
If we love other people, then it will help us to overlook faults in their life.
Ukiwapenda watu wengine, watatusaidia sisi kuangalia mambo mengine katika maisha yetu.
Now, not that we should overlook faults, we should make sure that we're helping other people to be right Christians, but it will help us to still love that person, if you know what I mean.
Alafu itatusaidia sisi kuwapa watu maendeleo, na sio kuwapa maendeleo tu, hata hao watu wataweza kuwa wa Kristo.
And it will also help us to forgive other people when they have wronged us. If we love them, we'll be more able to forgive them.
Alafu kama mtu unampenda kweli, itakuwa ni rahisi kwako wewe kumsamehe pale anapofanya makosa.
All right, so in 1 Peter 4 and verse 8, we have a verse that also kind of talks about this, and it says, love covers a multitude of sins.
Katika Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 8, Biblia inasema, upendo hustiri wingi wa dhambi.
Love covers a multitude of sins. Now, this doesn't mean that we can sin while we're loving other people. That's not what it means.
Anaposema upendo hustiri wingi wa dhambi, haimaanishi kwamba tutende dhambi alafu tukiwa na upendo hakuna shida.
What this verse really means is if we truly love other people, then we will be able to forgive them of sins committed against ourselves.
Hii inamaanisha kwamba kama tutawapenda watu wengine, sisi tutakuwa tayari kuwasamehe zile dhambi wao wanazotendea.
Love can help us to work through these problems with other people.
Upendo utatusaidia kuondoa matatizo yaliyoko kati yetu.
Now, the next verse that I want us to talk about is verse 8. And if somebody can read that for me, that'd be great.
Mmoja anisomee mstari wa 8. Tutaenda kumalizia hapo leo sura ya kwanza.
So we've been talking about all of these different qualities that we need to add to our faith. Hello? Okay. All of these different qualities, and Peter says in verse 8, if these qualities are increasing, then they help you.
Petro anasema haya kusaidia.
But the key point to this is the word increasing.
Hapa anasema kuongezeka.
You must have these qualities, yes, but you must be increasing in these qualities in order for it to matter.
Lazima uwe na haya mambo, lakini cha msingi uyafanye yakue katika maisha yako.
We must always be about growing. And that's really the first point that Peter makes here in 2 Peter. He says, remember to grow. That's the point he's trying to make. Remember to grow.
Kumbukeni, Petro anasema, kumbukeni kukua.
Don't allow your faith to just stand still and not change you in any way. Your faith must always be growing in the Lord.
Usikubali imani yako ikasimama hapo hapo au ikarudi chini. Imani yako ikue katika Bwana.
So the question now is, how can we allow ourselves and help ourselves to do this? How can we help ourselves to grow in faith?
Sasa swali linakuja. Jinsi gani tutakavyoweza kufanya tuweze kukua katika imani?
Now what he really says is, all of these different qualities that I've just told you, this is one way that you can grow.
Kama nilivyokuja kuambia haya mambo yote niliyowaambia, Petro anasema hiyo ndio itamsaidia nyinyi kukua.
Work on these qualities. Also, we can spend time studying the scriptures. We can spend time with other Christian brothers and sisters. These are the things that help us to grow.
Jitahidi kusoma maandiko. Jitahidi kujifunza na watu Biblia. Hii itakusaidia wewe kukua katika imani.
And then he says, as long as you're growing and you have these qualities, then they're going to help keep you from being ineffective in the work of the Lord.
Anasema, utakapoendelea kukua na ukiwa na hali hii na tabia hizi, itakusaidia wewe kusimama katika Bwana.
Now, he's not saying that we can't fall away from God, because we can do that if we fall away from God. But if we're working on these qualities and we're increasing in them, then it will be very unlikely.
Anasemi kwamba hatuwezi kuanguka katika Bwana. Tunaweza tukaanguka katika Bwana. Lakini jinsi hii hali inapoendelea kukua, tunakuwa imara katika Bwana.
Now that's where I'd like for us to stop today. I think we've made enough progress.
Leo nataka tuishie hapo. Natumaini tumeongea mengi.
Now what we're going to do next week, hopefully, is pick up with verse 9 and go on down to verse 15.
Mwalimu anasema wiki ijayo tutaanzia mstari ule wa 9 mpaka wa 15.
And that will really close off the first section of 2 Peter.
Hapo tutakuwa tumefunga sehemu ya kwanza ya Petro wa pili.
Hopefully we can do this next week. We can get through these verses next week. And then, whenever we finish these verses, we can have our first test.
Mwalimu anasema hivi, tutakapomaliza hii sura hii, tutakuwa na jaribio. Sawa?
Okay. And that first test will come on 2 Peter 1, 1 through 15, but it will be after we finish this section. Okay. Are there any questions or anything before we end class today?
I'm still there in our point of fasting and pray. Okay. We know that we pray to God. But how about fasting? What does it mean? The meaning, the real meaning of the word fasting.
Fasting, how do you actually physically do it?
Yes.
Okay. Well, the actual word to fast I believe the Greek word that's used fast here is literally means to cover the mouth.
Pardon?
The word fast literally means to cover the mouth. Mm-hmm. So, okay. What it's really meaning is to cover the mouth up and not allow yourself to eat for a certain period of time.
Inatokana na neno la Kigiriki lenye maana funga mdomo. Usikubali kitu kikapita mdomoni.
Okay, if we're covering the mouth and we're refraining to eat from a certain amount of time, then that allows us to refocus and not focus on worldly things. I've lost him. I'm going to pause this until I get them back.
Tunakuja tunapoenda kufunga darasa letu, tunasema asante kwa nafasi ya kujifunza neno lako.
And we thank you for the building that this class can meet in, and we thank you for the many blessings that you give us here on this earth.
Baba, tunashukuru kwa ajili ya jengo lile, darasa hili unapokutanikia, na pia tunashukuru kwa baraka ulizotupa Mungu.
And God, help us to take the things that we've studied today and help them to be applied in our lives and make us better Christians.
Mungu, tujalie maneno tuliyojifunza, tuyachukue na tuyaweke katika maisha yetu.
And God, we always want to be better servants of yours, and anything that we can do to become better servants, we hope that you will allow us to do so.
Tunataka tuwe watumishi bora katika kukutumikia, na wewe ndiye utakayeturuhusu sisi kuwa watumishi wako bora.
God, thank you for your son who gave his life to save us from our sins.
Mungu, tunashukuru kwa ajili ya mwanao aliyetoa maisha yake kwa ajili ya dhambi zetu.
Thank you for the ability that we have to become your servants through baptism and the ability to ask forgiveness.
Mungu, tunashukuru kwa uwezo wa sisi kuwa wanafunzi wako kupitia ubatizo na ujukumu la kuamua kutaka kuwa watumishi wako.
And we do that now, God, as we ask for you to forgive us of those sins that we've committed.
Mungu, tunalifanya hilo hata sasa, tunaomba utusamehe katika dhambi zile tulizozitenda Mungu.
And please, Lord, be with us through the rest of this day and help us to get home safely and take care of our families. And Lord, we love you and we thank you for everything that you've done.
Mungu, tunakupenda na tunakushukuru kwa yote uliyotutendea.
And it's in your son's name that we pray, amen.
Katika jina takatifu la Mungu nao tumeomba, amen.
allowing me to teach.
Amen. If God willing, we're going to meet maybe on another Friday.
I hope so. Are things going well with the school?
Yes. We thank God because everything is going well. We also thank Brother Greg.
Mm-hmm.
He helped us for support.
Great.
For the food this month.
Great.
Everything's good.
How are the things coming? Trying to get the TV and the VCR DVD player.
Pardon?
How are things coming with trying to get the TV and the DVD player?
I talked with Brother Saez yesterday, and he asked me to write the fund of the things I gave to him today. He said he will send it to the North Fort Church of Christ.
Okay.
So we're just waiting.
I see. Well, I'll also talk to some people there and see what they think about it.
Amen. Thank you. God bless you, brother.
Thank you.
So
you
when
too.
Will you be on the way to Tanzania to the river?
I'd love to come as soon as possible. Alan Middleton and I have talked about it, and both of us are kind of hoping to maybe come next December.
Are you okay?
Yeah. And
that's good.
I think I'd love to be able to come and study some with some people in person. I would love to do that again.
Okay, you are welcome, brother. I feel at home. Anytime you are welcome. We shall pray for you too.
Thank you. I'll pray for your congregation and you and your family as well.
Amen, amen, amen. Thank you, brother.
Thank you. I'll talk to you later.
Amen.
Bye-bye.